is Out of Africa with JPR. Music out of Africa, past and present, with JPR. This is simply Out of This World with JPR. This is Out of Africa with JPR, and this is the last program of 2010. Yes, next week is 2011. I'm going to play you my favorite tracks from my favorite African albums. There are 13 tracks. I will play them in alphabetical order. That is why we started with Afro-Cubism and Jelly Muddy Rumba from the album Afro-Cubism. I will just play the tracks, and at the end of the program, I'll give you the name of the artists. If you look at my website, you will be able to find the playlist for these programs, the Out of Africa and Out of This World programs for tonight. The website is http://jprpodcasts.podbean.com. That's http://jprpodcasts.podbean.com. So let's get going with the Apagia Show Band from the Afrobeat Airways compilation West African Shockwaves with Mumunde. See you at the end of the program. Enjoy yourselves.
Abaka, 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 Aba Mumude, 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 Mumude,
within the cables of the booker. Come on, 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 come on,
tanno iwa sayne e ya haynu kuma barinne lanu lu uqdna arhayne nan nado digta karne akka bahne kanadige alle no hasulum la me gidi ay makana andne inadalte mun ko nasre
Thank you. na 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 na
munun ci dekk san nañ gën gi dekk la ni war defal di mbakk
na 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 na
ñun fa nu bëgga dekké ku fa bëgga dekk fo nga ni rul ak
na 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 na
galandu bay bambu di dundé dekk dekk san nañ Allah be ngi day ngay na jaay wote né bëgga topé ak nañu sakk dekk dekk ñu sas rek ku né ngi mbakk mbakk jëm kaw def bi ci nawla mami ñu tim xam fu ne la fa ne ñi fande ñi fande ñi jarle ñi lam le ko neex dal bu ko neex bari gal lolo tax bu ki de ko daté bolé wu ci xel ndax lu ne la mu dal ko fa jall jara dar baña yara dal tax dara du fi bañ ci fa mara tax nangu jël ci ru bañu ci jangul jangul tapul jawmul wër sa gam moy rend deug ade yam ni jël di lekke jën ci bir geej rap di ko lekke rap ci bir al non la nit di lekke nit jaay dan lay sucre kal moro mel bit wara xelay bet di géré la wax ko kesse fi moy sen regal jaay
wi yo nena
wi yo
wi yo now
wi yo
wi yo nena regal jai fi moy sen regal jai fi moy sen regal jai na na na
munun ci dekk san nañ gën gi dekk la ni war defal di mbakk
na 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 na
ñun fa nu mbakk dekk ko fa bëgg dekk fa nga ni rul ak
na 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 na
galon do bay ba bon de dundé reug reug san nañ la ni war defal di mbakk
na 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 na
ñun fa nu bëgg dekk ko fa bëgg dekk fa nga ni rul ak
na 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 na
gëla do bay ba mu ndé du ndé rek dekk san nañ nit ku nekk ci ram do mu wata ma xalam mo kër dina ndo xalam ci dina ndo xaram
xaram baam gëram du cër yalla mbeureum cëram du tër
nit la njit la mis na mik du ji tir tir
xaram baam gëram du cër yalla mbeureum cëram du tër
yoolu bañan ko may la yalla la ñaani ma may ko kañu wé joy xala xam xam baax ci la saay ci xaan ak elegance it xam ay ko resan gëram nañu sëriñ to baam baake bim ñu maye li bëpp goor yalla de woot ñu naan ko nooru laay walay bilay li ci dan te dan ko jall kiko bi jall dan ko fal mu fal doon tax doon boor ben boor du de ñu jëm neexu da gam kenn du ko gën dañ ko yek boy def pala ga gam gis bis boy gis moy way boss fi dal lay sucre xel xoro mel fit wara xele bet di géré la waxu kesse fi moy sen regal jaay
fi moy senegal jaay fi moy sen regal jaay fi moy sen regal jaay
We are there.
bol manal sa sama yaisa sama baisa sama yaisa la ke bol mandalin mandal sa tu la jangal mandali baga ma bol manal sa
nalle foli lalu nalle le ana nalle ana nani jigi ale ma Foli lalu nalene
young zombie. Gonna win my pelham. Young sir. Young sir. Young sir. Young sir. On ne vit pas deux fois le Seigneur ça. La langue de Zoe, une sonne là. Oh, Lucie, Lucie, une sonne, une sonne. Quand on m'aime, un bel homme. Young sa, young sa, young sa, young sa.
Amanu matela DJ vibes singing. Obina. Yeah, Auntie Grace, yeah. Oh, my mama tell her Auntie Grace, yeah. Oh, my no, my no, my no, 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 no,
Oh, si wana kosher jarabi manye jarabi manye jarabi jugu manye de jarabi manye jarabi manye jarabi jugu manye de jarabi manye
Wraps up the year then. In reverse order, you heard Vieufaka Touré and his live album, Tammy Crest, Ada, Sierra Leone's Refugee All-Stars, Rise and Shine, Roland Chakunte, Blues Menesen, Madou Sidiki Diabaté, Ahmed Fofana and Alex Wilson and Mali Latino, Femi Kuti, Africa for Africa, Sheikh Lo with Jam, Carlo Day with Musique, Asmara All-Stars, Eritrea's Got Soul, Alias Makiadi from the Angolo Soundtrack Compilation, and right at the beginning, Apiega Show Band and Afro-Cubism. I'll see you next year, and thanks for listening.